Exclusive from ZambianTunes.com.
This is a Jerry Fingers production.
Pamusana pamuno vyapo. Balilo wanga ni sugar. Sugar nayo ni chipumu. DJ Pesha Mita. Uyimbolwa bashilota. Na bafuanta mono mchele. Hakuna matata.
Ema made.
Isansa ni mahala lelo ni hakuna kulala. Tatuaye wangu kunganda lelo
ni hakuna kulala.
Tie kwasa Shumbo msana iwe pili bukako Chamsana
Tema made.
Shana pongo muvele vele. Olo baku mwonenge chiwele wele. Pepuka kwa tini na kapelele. Nomu sananga ni delele. Tie kwasa iwe
Tema made.
Awe mchungula. Sana ube bize, ale
Kwasa
Boka nano ibe bize, tie
Kwasa
Bukunyako na mapea, iwe
Kwasa
Ifafine wiminine, tenya
Kwasa
FTJ1 Tie Kunu machali bulunga na ngensu pashidesha pakapiri Ifutange chitumbua, chali telela lolesho mubiri Chiki boy, Mr. Kuyumba Ukumfa wino ni mahala lelo ni hakuna kulala Shile ya wangu kunzu volelo
ni hakuna kulala
Iwe selebuka Shumbo msana iwe pili bukako Chamsana
Tema made
Awe mchungura TV
Kwasa
Biki Jamari
Kwasa
Ekumwe Subane Niwe
Kwasa
Baroni Wilanzi
Kwasa
Luke Net Bashilot Soti Mudi Supu Bashanti Rumwe Kesho
Exclusive from ZambianTunes.com.